Pussy from Z10.com.
Walelilo maume wa mano inga kutemwa fefyo waba Lesana mkwa kupela pantunga walombala suka Papita fyo mweshi umo tuwa mwona fe mwachinja Mwataba ume vano mbaba mwene tabate mwano mutima Mushenga mashiwine pila yo mwala ndide karika shinifye Mwasanga kuwa mite mwamwaluba mutwe kutona ifwele lotumfwe Akasuba kawama fe kumubidi ya uli mumpepo Alechishinka chali afya pantubu fili mwebu ya tenzeko Tafifule sifwa yo mutima iwe tafifula awe Tafifule sifwa yo mutima iwe tafifula awe Kasha fule po wapu ila masambili logo Nijito tashimoneka Walyesho kupushe nga takasa nikaoya Lesa hakuimia Kali walika nomba niwe kwana oya Fiali chinja niwe paya Walila menshi kushida wale chula Alando vwe chikongo na ine pantusha ishiwa mutibe fofwaya Alaka suwa kawama feku mubidi nilia ulimumpepo Chishinka chari afya pantubu fili mwebu le tenzeko Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe Mbembile mbeke leka mbembile mbeke Mbembile Alaka suwa kawama feku mbidi dida uli mumpepo Alichushika chari afya pantu mfili mwevu na tenseko Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe Alaka suwa kawama feku mbidi dida uli mumpepo Alichushika chari afya
Exclusive from Z10.com.